Killer. Once again, Mr. K, introducing Dr. Jesus.
Honest Records.
Vipi brother, vipi sister, mbona wasumbuka na shida za dunia? Uenda kwa muganga, naye akuganga, kutisha maziwa ya kuku, ya bata, mayai, ya ngombe, miguu, ya nyoka. Kumbu mepotea, body yuko high, anahanka, matai, yuko juu kwa sky, amenifanya niwe high. God amenibless, ndio maana na kurai, kosa kujidai, body yuko high. God amenibless, ndio maana na kurai, kosa kujidai, God yuko high. Tena na omega, mbona wajidai na raza dunia na mola na kuita. Mupe roho yako, siju kapotea, nafasi imefika na unalenga. Shetani atakutenda na raza dunia, mlenga uyu molo utabaki wa umia. Bila kuofia, wala kutulia, bila kuofia, wala kutulia. Aha!
Sami K na papa mwenyewe.